zenchimanyi nti osobola gwe tewali kikulema ulagira tewabawa kujemera nebitawo byonna bikinanika bitutegereza ddala ddala nti gwe nyinibyonna nkera kumakyeyo gye nkolera omudala gwange nembuusaawo naye ate kinnuma akawungizi genda okunyuka nga mu nsawa tesirinaamu genda okutunula ebbali gabeeyita baduyita tabaseka laba bakatako nokukudala basekerera essaala z'ensaba aha obudde w'emisana yenzakaya anti bamubbula newaka bakonkona baagala kunfulumya osaba nzigulire zigulira amakubo gange ayi mukama osabonya nokule nanokula kusaala zange kubanye ndota osaba nzigulire zigulira amakubo gange ayi mukama kusabonya nokule nanokula kusaala zange kubanye ndota kusaba buke nga siri mubbula naninamukumula kubanga numwa ensene ntulugunya bobwabobotolugunya abaffe be bapaza tubulwako ne gye tuwaba abayizi bibasubira fizize babanja abazadde bamunonyeza mabbala tusaba mu kizikizo tuterewe kimulisa namaso gakobengo gasibula amakubo wagalimu okufuna getuba tukwata osaba nzigulire zigulira amakubo gange ayi mukama osabonya nokule nanokula kusaala zange kubanye ndota osaba nzigulire zigulira amakubo gange ayi mukama osabonya nokule nanokula kusaala zange kubanye ndota zenchimanyi nti osobola gwe tewali kikulema ulagira tewabawa kujemera nebitawo byonna bikinanika bitutegereza ddala ddala nti gwennyini byonna zensaba mpa omukisa nange nfune abaana bange nabo basome amaziga kagabule akaseko kumatami ne wange kakaboneke tusaba mu kizikizo tuterewe kimulisa namaso gakobengo gasibula amakubo wagalimu okufuna getuba tukwata saba nzigulire zigulira amakubo gange ayi mukama kusabonya nokule nanokula kusaala zange kubanye ndota osaba nzigulire zigulira amakubo gange ayi mukama kusabonya nokule nanokula kusaala zange kubanye